ngoba nemfihlo ngoba nga singangidalelwe ukudala kwami kwaba nemfihlo kwaba nemfihlo bambo lwami ngangicashe
We are fishing on my condo.